kumunsi wa kabiri w'iburanisha igipolisi cyakoresheje ibishoboka byose ku buryo abanyamakuru bisanze baregwa bageze mu cyumba cy'urukiko ntajwi nta n'ifoto bafashwe bitandukanye n'indi minsi yabanje uyu munsi igipolisi cyabanyujije mu muryango w'urukiko rw'injiriramo abaregwa mbere y'uko urubanza rujya mu muhezo nibo basa n'abihariye ijambo Maitre Buhuru Pierre Celestin wunganira Diane Shima Rwigara na Anne Rwigara yabwiye urukiko ko ubushinjacyaha bwavogereye ubuzima bwite bw'abaregwa bubasaba umubare w'ibanga wa za telefoni zabo kugira ngo bugere ku majwi n'ibiganiro bagiranaga n'abavandimwe babo yabwiye urukiko ko nta cyizere bafite ku majwi n'ibiganiro ubushinjacyaha buregesha niba bikiri umwimerere kubera ko Diane Shima Rwigara yahimbye imikono ishyigikira kandidatire y'ubwo yashakaga kwiyamamariza gutegeka u Rwanda Maitre Buhuru yavuze ko amategeko agenga ibimenyetso atomora ikimenyetso gicukumbuye gitangwa n'abahanga cyagombaga gutegekwa n'urukiko aravuga ko ubugenzacyaha ari bwo bwafashe iya mbere mu kujya gupima niba imikono ya Diane ari umwimerere akavuga ko byagombye kuba byarakozwe n'inzobere yigenga ntiyumvishe uburyo ubugenzacyaha bwamenye abantu bavuga ko batasinyiye Diane Rwigara akavuga ko kubahakanye ko batamuzi ibyo bifite ishingiro kuko Diane yari afite abamuhagarariye mu gihugu hose atari bubere hose icyarimwe uboshye imana ku magambo akarishya abaregwa bagiye bumvikana bavuga ku butegetsi kubera akababaro barimo ubushinjacyaha buvuga kuko baba bameze kose bitabaho uburenganzira bwo kuvuga ko ubutegetsi ari mafia Anne Rwigara mu ijwi ry'ubukini bwabajije umucamanza ati umuntu yaza akagukubita agafuni ugaceceka uburenganzira bwacu mu kugaragaza icyo dutekereza bwaba ari ubuhe icyumba cyose cyahise cyumvikanamo kuzuzura no kwinyoreza icyarimwe maze umucamanza ategeka abashinzwe umutekano kugarura ituze Anne Rwigara yahise asaba ijambo avuga ko ibyaregwa byose ari ibihimbano bishingiye kuri politiki ati polisi yashyize imbaraga nyinshi mu kumbimbira ikinyandiko mpimbano yirengagiza abari bashyigikiye bafungwaga bakubitwaga birukanwaga ku kazi nayibwira ntigire icyo ibikoraho ahakana ko batamusinyiye anashinjwa guhimbira imikono yibajije ati polisi yakwitura yikubaza ko wasinyiye utari uwa FPR bikagenda gute ati simba arenganye umucamanza yamubajije ku kuba haragaragaye amasinyatire abiri ahabanye kuri buri mutangabuhamya yasubije ko hari aho polisi yasinyishaga ibahagaze hejuru kugira ngo ijye kugenzura niba imikono yabo ihura n'iyatanzwe na komisiyo y'amatora avuga ko icyo gihe byoroshye ko usinya yahindura sinyatire ye yikomye neza ko yamwimyiza izo mpapuro mpimbano ngo azirebe amenye uko ziteye ahubwo yihutira kuzishyikiriza polisi nyamara ngo mbere yo kuzikusanya yari yarizeje ko bazabasinyira nta ngorane bazahura nazo ati iriya une sorte de trahison bisobanuye ko yagamba na komisiyo uyu munyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda yongeye gusubiramo amagambo asa nayo ubushize ati kubanyimye kandidatire ibyo ntibyari bihagije kandi icyo banshakaho ni iki ati nashinze muvoma itabazi ikigamijwe ni ukunyumvisha ya sisiteme ya munyumvishirize mu mfungiro munyumvishirize yavuze ko ubushinjacyaha buri gukora icyo yise kwihisha inyuma y'ibihimbano ati ntutinye icyo buvuga ko impamvu mpagaze hano ari uko natinyutse kunenga imikorere y'iki gihugu niyo mpamvu nongera gusaba perezida wa repubulika his excellence Paul Kagame ngo ngere umuryango wanjye turi kure ubwo yazamuye amarangamutima kuri bamwe bari imyoza urukiko rwahise rumuhagarika rumwibutsa ko hari amagambo adakwiye kuvuga ruti urukiko ntaje akarubamo muri imbere y'urukiko ntaho rubogamiye ntabwo ukwiye gusaba umukuru w'igihugu ngo agufungure uri imbere yacu nicyo tubereyeho ngo dusuzume impamvu Maitre Gashabana nawe yabwiye umucamanza ko nta mpamvu abona yatuma Adeline Rwigara yakurikiranwa ku byaha aregwa bishingiye ku majwi yoherezanyaga nabo mu muryango we baba hanze aravuga ko yafatiwe mu buryo bunyuranije n'amategeko Adeline Rwigara yongeye gusubirana ijambo maze nawe mu magambo akarishye yibanda ku gusobanura impamvu yise abashinzwe umutekano interahamwe z'urundi rwego yavuze ko akavideo ubushinjacyaha bwagaragaje atuka polisi bwashyizemo ibibufasha mu kumushinja ibindi bubikuramo avuga ko ibyo abona magingo yabiba ku muryango we ntaho bitaniye n'ibyo yabonaga muri za 90 ubwo interahamwe zamwitiraga abavandimwe ati nibutse ibyambayeho muri 1994 n'ibyo bindiho n'ubu ngubu muri iki gihe njye n'umuryango wanjye turakorerwa indi genocide turakorerwa double genocide yashatse kugaruka ku cyo yise iyicarubozo ry'umugabo we Asinah Paul Rwigara mbere y'uko apfa mu 2015 ati mbere y'uko bamwica yari yandikiye perezida wa repubulika asaba kurenganurwa asaba kubonana nawe akamubaza icyo azira urukiko rutiyegwa amarangamutima urayafite turanayabona ariko kutubwira ibyo tutaregewe ni ugutandukira yakomeje agira ati imyaka igiye kuba itatu sindava mu mujyi wa Kigali kuko batugendaho naho tugiye hose muri farumasi badusenyeye inzu bakwishyuza fagitire ya 150,000,000 ibyo twaciyemo kugeza n'ubwo bamwishe ijambo ry'ubuterahamwe n'abisa bamurangije bari bambaye imyenda ya polisi bamupfunyika mu isashi kuba udashobora kuva aho uri ariko wahamagara umuntu wawe kuri telefoni n'umubwira agahinduka bizira nyuma ya 90 ntitwari tuzi ko twakongera kubabara dutya igihugu umuntu abamo ntavugane n'umuvandimwe we ati icyaha twakoze ni ikihe mushyize mu gaciro n'icyubahiro imana yabambitse ntabwo mwaturenganura imana ibaho umugisha nta byinshi ubushinjacyaha bwavuze ku magambo y'abaregwa kuko bwemeza ko bwari bwabivuzeho bwagize buti turi abagaragu b'amategeko bityo twagombye kuyashingiraho mu byo tuvuga bikareka kuguma mu magambo gusa bwavuze ko mu gufata amajwi n'ubutumwa byo kuri telefone buregeshe bwo kwa Rwigara byari byubahirije amategeko bwavuze ko inzobere yiyambajwe mu gupima umwimerere Mbere w'imikono Diane Rwigara ashinjwa yabikoze nabyo bikurikiza amategeko. Buravuga ko inyandiko mvugo z'abatanga buhamya bagera kuri 70 hirya no hino mu gihugu bashobora kuziyongera bashinja Rwigara, kandi ko bamaze kuboneka bahakanye ko batamusinyiye. Nyuma y'ibyo byose urukiko rwahise rutegeka umuhezo gumva amajwi 8 ashinja abaregwa. Rwategetse ko mu rukiko hasigara ababuranyi gusa n'abashinzwe umutekano w'abaregwa. Nyuma y'umuhezo wamaze amasaha asaga abiri, urukiko rwasabye Diane Rwigara kwisobanura kuri amwe mu magambo yabwiye itangazamakuru mu bihe bitandukanye. Kuki yavuze ko mu Rwanda abantu bicwa abandi bakanyerezwa, umucamanza yamusabye ingero ziherekejwe n'ibyemezo by'inkiko, maze avugamo se umubyara nyakwigendera se na Paul Rwigara na Dr. Gasakure wavuraga umukuru w'igihugu, abo ngo barishwe birangira bityo. Ubushinjacyaha bwasohoje busaba ko abaregwa babafunzwe by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30 igihe bigikora iperereza, buranga ko basibanganye ibimenyetso bagatoroka ubutabera n'ibindi. Abaregwa n'ababunganira bo baravuga ko nta mpamvu basanga zatuma babafunzwe by'agateganyo bagasaba gufungurwa. Bararegwa ibyaha birimo ibyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda. Ku itariki 20 z'ukwezi kwa 10 nibwo umucamanza azatangaza niba yaba ari kure cyangwa se yaguma gufunga abaregwa by'agateganyo. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.